Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi inshuti zacu mwiriwe neza. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Nimugende na hariya kuri internet kuri www.radioyacu.voa.com, kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio Yacu, naho mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga uko kirimo kibageraho. Muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze koko rwose muri sanga. Ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 12 mu 1948, Inteko Rusange y'Umuryango w'Abibumbye ni yemeje amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya Jenoside. Aya masezerano niyo mfura y'amasezerano mpuzamahanga yose arengera uburenganzira bwa muntu, ni ukuvuga rero nyine ko ariyo ya mbere na mbere Umuryango w'Abibumbye wemeje. Umuryango w'Abibumbye icyo gihe wari uteraniye mu nyubakwa yitwa Palais de Chaillot i Paris mu France. Ubura ayo masezerano yabaye itegeko mpuzamahanga. Koko ku rubuga rwa Loni turahasanga ko abanyamuryango bayo 153/194 barangije kuyinjiza mu mategeko yabo bwite, ibyo bita ratification. Ni ukuvuga rero ko biyemeje inshingano zo gushyiraho ingamba zo gukumira no guhana abakoze icyaha cya Jenoside, abaribo bose, baba abategetsi, baba abakozi ba Leta cyangwa se abandi bantu ku giti cyabo. Itegeko mpuzamahanga ryo gukumira no guhana icyaha cya Jenoside ryemejwe biturutse ku masomo ya Jenoside yakorewe Abayahudi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Icyo gihe abatuye isi bose baravuze bati never again, ni ukuvuga ngo Jenoside ntizongere kubaho ukundi. Nyamara rero muri iyi myaka 75 ishize siko byagenze, murabizi Jenoside zarongeye ziraba nanone. Kubera iki rero? Kukizi gikomeza, amasomo twakuyemo ni ayahe? Hakorwa iki kugira ngo Jenoside zicike ku isi? Ese guhakana Jenoside by'ubwabyo si ukuzihembera? Umushyitsi wacu ni Eric Nsanzubuhoro Ndushabandi. Muri make, Eric Ndushabandi afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD, ni mwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda no mu zindi kaminuza zitandukanye zo mu bihugu bituranye n'u Rwanda mu biyaga bigari, n'umushakashatsi muri Kaminuza UC Louvain, ni ukuvuga Université Catholique de Louvain mu Bubiligi, kimwe mu byo yibandaho mu bushakashatsi byerekeye Jenoside no kubungabunga amateka n'umurage wo kutibagirwa. Eric Ndushabandi yashinze kandi ahagarariye mu mategeko y'u Rwanda ikigo cy'ubushakashatsi n'amahugurwa ku burenganzira bwa muntu na demokarasi y'amahoro. Yahoze kandi ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro IRDP kiri i Kigali. Ubu ngubu ari mu Bubiligi. Maze rero mbazanira umushyitsi. Eric, urahura komeye?
Murahe neza bwana Thomas Kamirindi.
Nagira ngo ngushimire byimazeyo rwose uyu mwanya wigumwe, kandi abashakashatsi ndabizi mu muhuze cyane, ndagushimiye cyane rero rwose byimazeyo.
Akoze namwe.
Ngwaye kandi kaze muri iki kiganiro. Hagati aho ngaho nagira ngo nsabe nisegure ku banywanyi b'ijwi rya Amerika mwatwandikiye muri benshi cyane mushaka kuza muri iki kiganiro abo tuza guha ijambo mujye muvuga akantu kagufiya kugira ngo dushobore gusaranganya umwanya ni muto ya buryo ikindi nagira ngo mbasabe n'ubwubahane nk'uko bisanzwe nicyo niwo murage nicyo niyo nshingano ya radio yanyu ijwi rya Amerika kubahana buri wese afite ijambo ariko rero kubahana nicyo cyambere insanganyamatsiko rero niko se Eric ukora ubushakashatsi ku bya genocide no kubyerekeranye no kutibagirwa memoire ndetse na identité sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda nimba ari umwimerere kuki za genocide zakomeje mbese mu magambo makeya ukurikije uko wabibonye nizihe za genocide zakurikiye iy'abayahudi kugeza ubu ngubu muri iyi myaka 75 ishize
murakoze cyane Bwana Thomas soje n'abadukurikiye kuri radio ndagira ngo mbashimire mwese kandi nk'uko Thomas abivuze ko ingingo tuganiraho ari ingingo ikomeye ndetse tukaba tunavuga genocide tunazirikana abazize genocide abazize ibyo byose bibangamira ikiremwamuntu cyangwa se crime contre l'humanité reka mvuge ngo mbere yo gusubiza yenda ni izihe zakurikiyeho ni izihe zabaye nyuma y'iyi declaration yo kurwanya genocide reka manze mvuge ibintu bikeya byatuma dusatiraho cyangwa tunuve aho byagiye bigaragara ndetse n'imiterere yabyo icya mbere ni uko nshaka gushyira muri cadre general cyangwa se muri general framework yo kumva neza genocide kuko habaho igice kimwe cyangwa se leta runaka uko zabaye kugeza ubu ziba zarakozwe zinafashijwemo umugambi na za leta zifite uko zubakitse n'ukuntu zikora hanyuma ndaza kuvuga ukuntu ibice igice kimwe kigira intention cyangwa se gahunda yo kumaraho ikindi gice hakoreshejwe uburyo bwose uko genocide ntabwo ndi butange genocide n'iki ndibaza ko abatwumva benshi tumaze kwisobanukirwa ariko ikiyiranga cyane cyane niyo intention nuko gushaka kumaraho itsinda ry'abantu runaka kubera icyo bahuje kubera icyo bavukanye kubera uko bagaragara ushaka kumaraho ubwo rero reka mvuge ibisasirwaho cyangwa icyo bituma iyo konfiti izamuka ibintu biri mu gihugu biri muri sosiyete bikageraho itsinda runaka rishyirwa ahantu rikavugwa rigasobanurwa kenshi rikajya muri sisiteme ku buryo iba cible bakaba victime ndetse na target cyangwa se abagenewe kwicwa bakibasira reka mvuge amateka tuvuyemo ni amateka maremare kuva intambara y'isi kugera ku byo umuryango w'abibumbye wavuze ngo reka tureke ibintu byose bitazongera ibyo tunyuzemo ni bibi habayeho ubushake rusange ubwo murambabare ndi gushaka gushyira mu kinyarwanda bitanyoroheye cyane ariko ubwo bushake rusange bwo kuvuga ngo ikibangamiye igihugu kimwe kibangamiye bose icyo ni kimwe kuvuga ati responsabilité yo guprotectinga cyangwa se responsabilité de protéger
inshingano yo kurengera abantu no kubarinda
intekerezo zose zishingiye ku ndangagaciro mpuzamahanga ibihugu bisa nkaho byemeje binyuze muri convention nk'izi no gushyiraho amategeko na za bariyeri zituma ibyo bintu bitazongera ubwo bushake bwose n'izo ntekerezo n'indangagaciro mpuzamahanga ni uburyo bumwe bwo kumva uko isi yabonye isomo ikumva ko yumvise isomo ikavuga ati never again bitazongera
ariko byarongeye
na niyo convention twumvise Thomas yasobanuye neza icya mbere umuntu yavuga ni uko nyuma yaho uko baza byarongeye za leta byaje kugenda bitahubwo reka tuvuge mu mvugo isanzwe ni uko kuva muri ubwo bushake rusange hajemo za leta zikomeye cyangwa se ubushake bwa leta bukomeye. Icyo ndi kuvuga hano ni leta ifite imbaraga, ni leta yongeye gusubiza pouvoir mu gushaka inyungu zazo, ni leta ihungabunga inyungu zayo hirya no hino na influence hirya no hino. Mbese ikintu kitwa cya realisme kiza gikomeye nyuma yaho za 48 ku buryo leta ikomera nka acteur wa relation international, ku buryo wa muryango mpuzamahanga ugasanga ibyemezo bifatirwamo mu byo gutabara, mu byo guhagarika ibigiye kuba, nubwo hashizweho uburyo bwo kuvuga ati reba insima zose zashizweho kugira ngo dukore alert,
mbese byo gukumira
intabaza. Ibyo byose ukabona yenda dufite inzego nyinshi n'imiyoboro myinshi yo kubona amakuru y'ibintu bigiye kuba ahantu, ariko ubushake bwo gufata icyemezo bugatinda. Ni wa muryango mpuzamahanga ufite ukuntu uteye, ufite ukuntu wari wubakitse, ariko wubakiye ku bushake bw'igihugu. Ubwo rero aho twagannye nyuma yaho ni muri za leta zikomeye zibungabunga pouvoir zazo, zibungabunga interes zazo, zibungabunga inyungu zabo ku buryo butandukanye, ku buryo muri wa muryango ntibakomeza guhama kuri ya mahame, ahubwo batangira kujya mu nyungu zabo. Iyo ni realisme rero iri kubwira uko za leta zagiye zidevelopa, ndetse bikurikiraho na za leta kuva 50-60 mu bihugu byinshi byo muri Afrika, hazaho ndetse za leta zigitugu muri iyo myaka yose 70. Ubwo rero icya mbere ni ukuntu iyo miyoborere yaje kuba mibi, ariko bishingiye ku kintu gikomeye cy'ubukoroni. Ibisigisigi by'ubukoroni byaje gusiga amateka bayahinduye cyangwa se falsification de l'histoire,
bakayavuga uko atari.
Urazajya ufasha
ibintu bya amateka y'abantu bakayavuga uko atari.
N'urujya n'uruza hagati y'abantu byose byandikwa ukuntu, ku buryo amateka yabaye falsifiye. Ibyo biba ibisigisigi bikomeye by'ubukoroni, ndetse bikomeza kubakirwaho bizana imiyoborere mibi. Iyo miyoborere mibi ni ingoma z'ibitugu zagiye zituma hasabaho kwinyagamburiro, abantu ntibagire icyo banenga muri za politike zihari, ndetse bigatuma na systeme d'education cyangwa se uburezi imisesengure cyangwa se imyumvire isesengura iba mike cyane. Byiyongeraho noneho ikindi gikomeye cya gatatu, ubukene bukabije buri yubaka. Iyo abantu bamaze gukena rero,
ni ukuvuga ubukene buba buri mu baturage.
Ubukene buri mu baturage, ariko ubwo no mu bayobozi muri icyo gihe, kuko aba harimo ubukene n'ubwo ubukungu buba bwihariwe n'abake cyane muri bwa buyobozi, ariko nabo ubwabo burya ntabwo baba bisanzwe gukoresha bwa bukire baba bafite. Murabizi neza n'ukuntu birangira nabi. Ubwo n'ubukene mu mutwe buba burimo. Reka tujye kuvuga n'ubukene bw'ibitungo gusa. Iyo utangiye kwima abaturage ibyo bakwiye, ntubateze imbere, ufite ntabwo ari umukene ukena wa mbere. Iyo ubukene ni wowe ugwingiye mu mutwe wa mbere nk'ubuyobozi, iyo ubona utaha abaturage ibyo bakwiye kubona kandi babifitiye uburenganzira. Ubwo navugaga ubukene kuri izo nivo ebyiri. Reka noneho mvuge ati ibintu biba byiteguwe, ibintu biba biteguwe ku buryo noneho buri wese aba atangira kuvuga ati ninde responsable w'ibi bintu, ariko mbamo kuba ntarize, kuba ntagira akazi, kuba ntagira ibi n'ibi, ugatangira ugashaka ninde nyirabayazana, ninde wateje ibintu. Icyo gero politiki mbi z'imiyoborere zagiye zuririza kuri ibyo, bigafata ibice bimwe by'abaturage bikabiganisha aho ngaho. Ariko byo bijyanwa n'ingengabitekerezo ya jenoside n'ingengabitekerezo yo kumaraho ikindi gice, bikazana icyoba muri sosiyete. Icyo cyoba kirangira noneho hagiyeho za etape zo gukarasifya abantu, zo kubikira
ibintu,
yego, ndetse no kubadisiplina.
Yego se docteur, duhiniye aho ngaho
ukabagira ibintu,
yego,
ugatangira ugashyiraho gahunda, ndetse ukabatandukanya ugapolariza, ugatangira ugashyiraho umugambi wo kumaraho ndetse
igice
kimwe cy'abaturage.
Docteur Ndushabandi, ubwo izo za jenoside zagiye zibaho turaza kuzigarukaho nyine, ariko nyine nk'uko wabivuze abanyarwanda mbese muri kariya karere yadusigiye ibikomere bikomeye cyane, nayo bakeka ko ishobora kuzabiya nyuma, ariko usanga umuryango mpuzamahanga ugenda uvuga uti murebe hariya hirya hashobora nawo kuba indi jenoside. Mu magambo make biracyakomeza. Ibyo ari byo byose nagira ngo nibutse abaduteze amatwi ku iyi ngiyi ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga, insanganyamatsiko rero ni ku masezerano mpuzamahanga yaje kuba itegeko yo gukumira no kurwanya no guhana icyaha cya jenoside. Nagira ngo rwose duhe ijambo abanywanyi b'ijwi rya Amerika, nk'uko natangiye mbivuga ni benshi bafite amatsiko ko mwiganirira. Nuko nagira ngo uwa mbere uri kuri telefone yitwa Museveni Rehema. Museveni we,
ndabumva.
Ndabona uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Yego yego.
Mukaye gace.
Nk'uko ubivuze, murakoze cyane. Ndi muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma.
Yego, gusha ku ngingo ariko mu magambo magufi.
Yego, nakomeje gukurikirana uko mwatangiye, ndetse nabonye indikasiyo yanyu. Ariko njye nagiraga ngo mbaze ikibazo.
Yego, kibaze.
Ko yego Loni yasohoye ayo mategeko yo gukumira ikorwa rya jenoside, ariko twabonye jenoside yakorewe Abayahudi, hari jenoside yakorewe abaturage hano mu Rwanda, ariko na hano muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo haracyari intambara, usangamo kubiteraterana hirya no hino. Ese ibyo byose ko bibireba icyo kikira, kandi hari ayo mategeko bayikumira, ugasanga abantu za nyengabitekerezo zo kugenda bazana ivangura, kandi ko jenoside ijya gutangira iterwa kwanza no kuvangura.
Ikibazo cyawe ni ikihe?
Ikibazo ni kuki amoko agenda agavangura na mu gihugu, kandi nibireba namo nitwe zihari n'intambara iri hano iwacu muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu Rwanda.
Museveni,
ibyo
nimba wakurikiye neza uko Dr. Ndushabandi yatangiye abivuga, ndumva ibyo byose yabivuzeho. Nuko ndagushimiye. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho duhamagare Havugimana Damas. Havugimana we, urahura koma? Wabwira umushyitsi aho uherereye?
Ndi mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo.
Mu kahe karere?
Akarere ka Nyamagabe.
Akarere ka?
Ka Nyamagabe.
Nyamagabe.
Nuko gusha ku ngingo.
Iba minisitiri abonye byinshi bagiye babifuzaho. Ariko njya nibaza, nko kuri iyi si hariho imiryango mpuzamahanga ikomeye, harimo n'ibihugu bitandukanye. Nibaza nti nk'ubwicanyi ko bukunda gukorwa kenshi, nyine dufite inshingano zo gufata umwanzuro hakiri kare kugira ngo ubwicanyi bube bwahagarara, yewe gukomeza gukorwa mu bihugu bitandukanye dufite hano ku isi. Ikibazo mfite mu by'ukuri, umuntu wafata cyangwa se igihugu cyafata umwanzuro mbere y'igihe ni nk'ikimera, ku buryo twavuga ko bakaba barateshwa ku nshingano bari bafite. Nicyo nshaka kumenya, murakoze.
Urakoze cyane Dr. Ndushabandi, wamubwira iki rero?
Yego, arakoze cyane. Ndagira ngo Museveni ibintu yavuzeho hari icyo yavuze ati mu karere harimo intambara, harimo ndetse n'amagambo ubona mabi aganisha ahantu kuki oni nasiyozini cyangwa se umuryango mpuzamahanga utagira icyo ukora. Ngira ngo byamaze gusubizwa, ndagira ngo tumushimire nawe. Ariko intabaza ni nyinshi, kominikasiyo iba yakozwe ari nyinshi, ndetse tunizera ko ibihugu bitandukanye byafata, ariko ibibazo birafatanye. Bicyavuga Imana Damasi, tumushimira, uri Nyamagabe. Aravuze ati hari imiryango mpuzamahanga yindi, ati ugasanga bitangiye ari ubwicanyi bigenda urucogocogo buhoro buhoro, atukibaza ninde wa mbere ugomba gufata umwanzuro. Reka musubiza icya mbere ko responsibility cyangwa se ugomba kubungabunga ubuzima bwa bene igihugu wa mbere ni leta ubwayo. Okay, ni leta ubwayo ubundi ifite muri responsibility yayo population yayo abaturage bayo kugira ngo ibacungire umutekano ibahe ituze ndetse banatera imbere mu buryo bwagutse. Iyo leta rero itabishoboye ubundi haza ibyo navugaga byo guprotege abasitwaye cyangwa se responsibility to protect, ubwo ubutangiye gushaka imbaraga zindi. Iyo ubwo bwicanye butavuzwe na societe civile, imiryango itegamiye kuri leta, imiryango mpuzamahanga yindi ngo ibivuge ibyo bintu bihagarare, icyo gihe wa mugani bitangira kuvuga ati ninde wundi wa gatatu wava mu gihugu waba turutse hanze akaza kubihagarika.
Cyangwa se nanone tugendana nubwo societe civile yabivuga ariko leta kubera ko ifite ingufu n'inyungu zayo ikabisuzugura kuko no mu Rwanda burya byarabaye imiryango yatezaga ubwegagirikare.
Yego.
Nuko komeza. Ninde wa gatatu rero?
Uwa gatatu rero ni uwo nguwo hanze wundi umuryango mpuzamahanga ubireba ikohereza intumwa ikabona amakuru ikabishyira hamwe hakabaho prosesi cyo gufata icyemezo. Iyo prosesi yo gufata icyemezo nanone twaba tumaze kubivuga dutangira ko kenshi yabaye inzira ndende kubera za leta zigize wa muryango mpuzamahanga gufata icyemezo bikatinda, bijya gutinda ugasanga abantu bamaze kwicwa ndetse jenoside ni nako yabaye nko mu Rwanda ndetse n'ahandi. Ariko kugira ngo bihagarare umwanzuro ufatwa nande cyangwa bigenda bite? Icya mbere ni uko amaraporo yose akorwa n'igihugu ubwacyo n'imiryango mpuzamahanga n'imiryango itegamiye kuri leta mu gihugu, ubundi hari aho ishyirwa abantu bakaba bashobora gufata umwanzuro byihuse. Ariko kubera za nyungu za leta zitandukanye zigwana ndetse bya bisigisigi by'ubukoroni ukagira ngo abadukoronije mbere niyo bagomba kujya kutuvuganira, ukifuza ko habanza guca mu gihugu runaka cyangwa se umuntu runaka cyangwa se imiryango runaka ngo ijye kuvuganira igihugu, niho bitangira. Reka mvuge ko rero bigarukira kuri leta ubwayo. Leta ubwayo igomba kubaka inzego zikomeye, igomba kubaka amategeko akomeye, igomba guha umutekano usesuye buri wese. Niyo baze yo kurwanya iki kintu. Naho iyo bitari uko nguko utangira muri diplomasi ukavuga ati nimumfashe rero, nimumfashe iby'iwanjye ndabona byananiye, ndabona hari ubwicanyi bwinshi buri mu gihugu, ukabaza imiryango mpuzamahanga cyangwa imiryango uherereyemo muri akarere. Nibyo tugenda tubona rero izo instima zose zihari. Ariko reka mvuge ngo leta ihamye, leta ifite amategeko, leta ifite inzego ishyira umuturage umutekano w'umuturage imbere ya byose cyo bungana, nicyo cya mbere kigomba gukorwa. Ubwo umwanzuro wo gutabara iyo byananiranye ni umuryango mpuzamahanga, ariko kenshi akihanze kazi mvura ihise harya
akimuhana kazi mvura ihise. Nibyo
ubwo rero n'imbogamizi zirimo ni nyinshi, ariko hari aho ziriya ngabo zihuta cyangwa zihute zije zihagarika ubwicanyi bifata igihe, kuko ingabo ntabwo runyifite ingabo ubwa zazo. Ingabo zituruka mu bihugu bigize wa muryango mpuzamahanga. Processes cyangwa sinzira yo kwemeza ko izo ngabo zijya gutabara muri cya gihugu bifata igihe, ukongeraho none n'icy'ubushobozi bwo kuzana izo ngabo kugira ngo zijye gutabara hahandi, ndetse bakanakumira ndetse bakanubaka amahoro mu buryo burambye. Iyo nzira rero kenshi niho navuga ngo umuryango mpuzamahanga wagiye unanirwa kenshi guhuza ibyo byose kugira ngo icyemezo gifatwe byihuse. Ariko hari cya nyuma gikomeye kugira ngo n'izo ngabo zinjire muri cya gihugu kiri mu bwicanyi, bisaba ubushake minimum political will kugira ngo za ngabo zinjire. Kuko hari ikintu ntakoreka buri gihugu gikoresha muri ubu buryo, ni ikintu cyitwa sovereignty. Sovereignty ni ikintu
ubusugire bw'igihugu.
Ubusugire rero ni ikintu gikomeye cyane kuri za leta, nacyo cyanagaragaye nyuma za 1945. Ko suverenite ari ikintu ntakoreka utavogera ikindi gihugu uzaramye izindi ngabo utabanje kuganira na cya gihugu. Icyo gihe gikanye buri gukorwa n'imitwe yihariye biroroha, ariko ubwicanyi burukorwa na ya leta icyo giye biragorana icyo kintu cya sovereignty kigatinza yanzira nubundi yarisanzwe igoranye kuyango zangabo zihagere zivuge ngo iyo zigezemo hagati rero iyo zigezemo kuyango zitagume hagati zivuge ngo tuje gufasha inzego zihari kuyango ubwicanyi buhagarare kuyango zangabo zihagume kandi zigume muri wa murongo nabwo twaje tubona ingabo zinjira ahantu zigahindura umurongo kubera inyungu za bya bihugu cyangwa se bahagera bagasanga nta condition minimale condition minimum ni ukuvuga ngo hariho infrastructure habeho imihanda habeho uburyo bwo kugenda habeho inzego niba urugira hubariza inzego rero iyo kenshi zitubakitse no gutabara biragorana ubwo hagati abantu bakaba bari kwicwa ubwo nacya kintu cya sovereignty cy'ubusugire ugahora ukinegosya buri gihe kugira ngo ya leta igire ubushake buri minimal cyangwa bukopere mu guhagarika bwa bwicanyi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ariko rero Dr. Ndushabandi, reka dukomeze duhe ijambo abanywanyi, ariko hari akantu nagira ngo tuze kugarukaho nanone k'igihe binaniranye umuryango w'abibumbye wihaye ububasha bwo kuba bwaza ya nuko nyine bya bihugu biba bifitemo inyungu kuza ikashyiraho amahoro ku ngufu imposition de la paix ubwo ngubwo nako turaza kukavugaho. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro ku myaka 75 y'amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no kurwanya jenoside no kuyihana. Umushyitsi rero ni Dr. Eric Nsanzubuhoro Ndushabandi, n'umushakashatsi muri ibi bintu byerekeranye na jenoside, n'umushakashatsi mu byerekeranye no kutibagirwa n'amateka. Kuri telefone dufite Manho Doris, sinzi uko yanditse kuri Facebook. Doris, urahura komeye?
Yego, namahoro.
Ubundi amazina yawe nyakuri ni ayahe? Amazina yawe nyakuri ni ayahe?
Imana iriho Doris ni iyo nyine.
Eh, Imana iriho ni ukubera ko wanditse man ushyiraho akantu ho. Ye, Imana iriho.
Imana iriho Doris.
Ye, uherereye he?
Mu Burundi muri komine Matana, intara ya Bururi.
Nuko gusha ku ngingo ukubita urubanda ariko. Yego, ukubita urubanda nyine uvuga vuba vuba wihuta.
Iyo ndabyumvira aho icyo muri komine bwo muravuga.
Komeza.
Alo, sinumvise neza ikibazo.
Inji insanganyamatsiko y'iki kiganiro wayumvise?
Ndiko ndumva ibintu mwariko muravuga bijyanye n'imyaka 75 imaze, cyane cyane amategeko yo guhagararira kurwanya ibinyabwoko.
Yego, nuko ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro?
Icyiyumviro nicyo nari mfite kuko bijyanye n'ibinyabwoko. Ubundi ntibigirwa n'umuntu umwe, ni inyigisho zitangwa rero ko inyigisho ziba zaciye mu nyigisho nuko bikonya byoca mu nyigisho rwose kumubaya mu bene kibuca bagashika mu baturage bakabigisha rwose mabi ashigikiye kubijyanye.
Imana iriho, urakoze rwose. Umurongo wawe ntabwo umeze neza cyane, ariko turagushimiye, tuzasubira. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho duhamagare Niyitanga Simon. Niyitanga, urahura komeye?
Ndahondasome nta kibazo.
Uherereye he?
Mu Rwanda mu majyepfo mu karere ka Kamonyi.
Ye, nuko gusha ku ngingo.
Ehe, icyo ngira ngo mbaze umutumirwa, ndagira ngo ambwire ese kuba ibintu bimwe na bimwe cyangwa amagambo amwe n'amwe avugwa abasa na Sikiroga cyangwa amagambo gusa adafite ibikorwa biyaherekeje, ubwabyo byo abona bitaba bifite ikibazo muri ibyo? Kuba ronicara hasi ikavuga ngo twadukumire jenoside, nyamara mu bitabiriye inama ya Roni harimo bamwe mu barimo batera inkunga ibihugu birimo bikora jenoside, abivugaho iki kuba abitabira runo bwabo nabo harimo abashyigikiye cyangwa bagiye bashyigikira genocide kandi iyo namba yabaga nabo babaga bitabiriye abo nabo ikibazo kirimo abona ari ikihe wenda ngira ngo mvuge ntatinze cyane ntamaze umwanya abwire nanone kuba abantu mu bihugu byabo bwite wenda duvuge n'imbaro ni abitabiriye wenda nk'igihugu urugero wenda nk'ubufaransa bwitabiriye burangije genocide inkunga cyangwa bufasha mu buryo wenda butaziguye genocide yaberaga ahantu runaka kuba abanyagihugu b'icyo gihugu mu bwa
niyitanga umurongo we uracitse ibyo ari byose uragarutse
nari ngihari bigenda gute kugira ngo bisange aho hantu nabo bumve ko ibyo bigishijwe n'abayobozi bya nk'ibyo ngibyo bigomba gukunda uruhare rw'ubuyobozi mwaho ngaho ruremera rute kugira ngo abayobozi bose bisange kuva kuri perezida kugera hasi kwa mudugudu bisange bose mu mujyi nk'uwo wo gukora genocide
nitanga urakoze
ngo makoze
Dr. Ndushabandi
yego
yeye wamwumvise
namwumvise ni ikibazo cyiza cyane ndamushimiye ariko reka ngire icyo mvuga ku ngingo ya mbere aravuze ngo muri uwo muryango mpuzamahanga harimo za leta ndibaza ko ari kuvuga za leta complicite cyangwa se kuba zakagombye kuba zafasha mu gukemura ikibazo byihuse bwa bushake rusange bukaba burahujwe byihuse cyane n'inyungu z'ibyo bihugu bikihuta bagahagarika genocide cyangwa se ntibishore muri za propagande cyangwa se bagahagarika ubwabo amagambo aganisha ku bikorwa bya genocide mu by'ukuri iyo wumvise ko bari kubaza abatwumva bari no kugusha kubiri kubera mu karere kandi tutaceceka imvugo z'urwango imvugo propagande zirimo ideoloji ngengabitekerezo yibasira igice kimwe cy'abaturage ni ibintu koko bya bihugu biba bikurikirana ariko ntihagire icyemezo gifatwa nagira ngo mvuge ko muri uwo muryango mpuzamahanga usibye ibyo navuze imbere kuva ku ngingo ya mbere yo kuvuga ubushake rusange kuba wabyandika ukabisinyira ukabishyira muri amategeko mpuzamahanga ntabwo bivuze ko uzabishyira mu bikorwa navuze cyane kenshi ibyabangamiye cyangwa se ibibangamira za leta mu gufata icyo cyemezo n'imbogamizi zirimo ariko icyo nakongeraho gusa ni iki nuko muri politiki mpuzamahanga habamo ibintu byinshi nawe mvuga ko mu politiki mpuzamahanga habaho buri leta gushaka gukomeza ubuhangange bwabyo ni ikintu leta iba ishakisha bisanse yayo rero hari ndetse igihe byamaze hari ibihugu byicara mu muryango mpuzamahanga bivuga ko bivuganira ibihugu byo muri Afurika cyangwa se baticaye muri ka kanama ku mutekano ka ONU gashinzwe umutekano ku isi bakaba nk'aba porte parole z'ibihugu bimwe na bimwe abo rero ukuri kw'ibiri kubera mu bihugu kenshi barakugoreka bakakuganisha aho bashaka mu gihe bashakiye bitewe n'izindi negosiyasiyo ziri ku meza na bya bihugu by'ibihangange biri ku meza tugasanga ubuzima bw'abantu buri gushyirwa ku munzani umwe n'izindi nyungu ushaka ahantu reka mbivuge uko biri urashaka peteroli urashaka gaze urabizi neza ko itora rizatambuka ari uko nawe uritoye wowe ushaka ko umwanzuro uvuga ko hari ubwicanyi buri kuba ahantu kugira ngo ONU ifate icyemezo ibyo ugasanga bigiye ku munzani umwe kandi abantu bari gupfa inyungu iyo uvuze ngo za leta nyuma y'iyo myaka 45 za leta ziri kugengwa cyane n'inyungu zazo ku buryo na negosiyasiyo ku meza mpuzamahanga bibangamira ryatabaza kwa gutabara ahantu hakubitanye bwabereye reka mvuge kuri ya ku ngingo ya kabiri yavuzeho ubwo navuze n'uburyo bwo gufata ibyemezo aho ubushake bwa politiki buva mu bihugu bigize wa muryango ibi twagiye tubivuga ariko reka mvuge kuri ingingo nziza nanone yavuze ati bigenda bite kugira ngo abayobozi bo mu gihugu kimwe
kuva ku mukuru kuzagera ku muyobozi w'umudugudu no ku muturage usanzwe no ku mwana no ku mugore no ku musaza ingengabitekerezo iseseka isesera igatuma abantu bajya mu mugambi wo kumaraho reka vuge ko bitangira byasasiweho bya bindi navuze ntangira ubuyobozi bubi ubukene bukabije ingengabitekerezo zigishwa inyungu z'abantu ku giti cyabo by'itsinda runaka gusiba amateka cyangwa tukavuga uko atari ukagira bamwe ba victime abantu ukabagira ba coupable iyo victimisation igakomeza iyo culpabilité généralisée igakomeza ku buryo n'umuturage ukamwima ishuri ukamwima uburyo busesengura bwimbitse imitekerereze isesengura ukayimwima hanyuma ukagobeka ubwenge bwe na propagande nyinshi wajya no mu ishuri ukanigisha bikagira naho wa undi ugomba kwishwa nawe akazageraho yumva akagomba gupfa koko nawe bikajya mu mashuri bikajya muri administration nibyo byabaye nibyo bigenda biba noneho bigasa nibije no mu mategeko condition zose zamara kwemerwa ubundi ugahakana nibyo uri gukora ku buryo wa muturage noneho agira ahantu ati bya bindi ntabwo ari byo buryo ariko nyamara washizeho intention washizeho umugambi we abazi neza hari kuganisha abaturage ntabwo kuhakana ibyo ari gukora rero ategereza ko banza bigakorwa ngo birangire ajya gutangirana ahakana ibyo ari gukora itsinda ry'abantu bakeya rigenda rikwirakwizwa bikigishwa bikaba institutionalize bikajya mu ntego ndetse bikajya no mu migirire ya muntu ya buri munsi ubwo rero ni gusanga rubanda nyamwinshi umuturage usanzwe umuyobozi ku rwego runaka ariko wakongeraho n'inyungu ze bwite noneho bakanamwigisha igihe kirekire ko aba batandukanye n'aba aba bakwiye gupfa nibo baduteje ibibazo n'ibindi nk'ibyo iyo processus rero irimo ingingo zigera ku icumi zigenda zinakubwira ati wa muntu ugiye kwica nta nubwo ari umuntu ni umwanzi ni umunyamahanga ni inzoka ni umuntu wo hanze iyo classification ijyana no gutanga ibiranga wa muntu ukanashyiraho ibintu byose bimudiscrimina bimuvanaho bikamushyira iruhande bikamudezimaniza
bikamwambura umuntu ubwe yego
bikamwangira umuntu hanyuma ukashyiraho na organization noneho ugashyiraho ya planification ya programmatique ya ideologie ugashyiraho noneho bati nabo uyitirira ko ugiye kubikora mu nyungu z'igice runaka cy'abaturage ibyo byose ubwenge bw'umuntu bukayobera mu byo wamubesheje nabyo bikayobora yuko wamwimye ibitekerezo byimbitse ubundi ugahita upolariza ugahita ushyiramo icyuho hagati y'ibice bibiri bigatuma noneho imyiteguro yawe yoroha persecution ukayikora ndetse ukanahemba uwabikoze nyuma yaho ugashyiraho umugambi wo kumaraho ariko muri iyo nzira yose ariko ugenda uhakana ibyo uri gukora byose denayo ikaba imbere ikaba mu gihe ikaba na nyuma yaho ubwo wa muturage yarambajije wa muyobozi wo hasi nawe ntabwo ari extra societale agizwe n'igice cy'abaturage muri cya gihugu mu guprotege inyungu ze mu kubungabunga inyungu ze nawe akagwa muri ibyo byose ugasanga noneho na za jenoside zose zabaye kugeza ubu ngubu ni za leta zibikora uburyo utagiraho uyobera ngo ucike
za leta ziba zifite ingufu
yego
Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda umushyitsi ni Dr. Eric Nsanzubuhoro Ndushabandi umuhanga mu byerekeranye no gukumira kurwanya amateka bese bya genocide no kutibagirwa turi kuganira rero kubera isabukuru y'imyaka 75 ishize isi yiyemeje ngo genocide ntikabe ukundi never again kuri telefone dufite Gashumba Emmanuel. Gashumba we.
Karame.
Urakoma.
Ndaho muraho namwe.
Ndabona nimero yawe ariyo muri Uganda. Uherereye he?
Ndi hano mukuru Masaka.
Yego. Gusha ku ngingo ukubita urubandu.
Halo?
Gusha ku ngingo wihuta.
Yego. None ubu jyewe igitekerezo cyanjye ku munsi wa genocide
yego
ndabibona yuko ntabwo bari ukwiriye akabaye banawuvanaho kubera yuko ubu mu bimwe mu bihugu tureba bifu biyoboye isi nibyo bigishyiramo imbaraga urebera muri Palestine iyo muri iki gihe
Ye, yeah, urakoze cyane Gashumba we.
Kare bambe murakoze namwe.
Ye. Yeah. Dr. Ndushabandi, hari umuntu watwandikiye kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika, VOA Radio yacu yitwa Silver Mwizerwa. Ati genocide ntiyakabaye ukurikije isi, ukurikije imbaraga isi ifite. Iyo bisubiriye rero biba ari ubwende bw'uwo muryango mpuzamahanga mu kutabihagarika. Akangaka wakavugaho iki? Ntiyakabaye ukurikije imbaraga isi ifite.
Yego, navuga ko rwose bishoboka. Ibyo avuze nibyo, wa mugani na 1994 twibaza gukuntu genocide yaba mu gihe itumanaho ryari rimeze rica, mu gihe urujya n'uruza hagati y'abantu byari rimeze rica, ibintu nta gitunguranye, ibintu baba bizi babibona. Icyo avuze nibyo koko, ntiyakabaye. Kandi turasaba mu gihe tunakora ibitekerezo, tunasaba ko bitazongera koko, n'ibihari bihagarikwe. Ako kubona habaho isubira buri gihe, nta nubwo, reka mbe pesimiste gatoya, nta nubwo navuga ngo bigiye guhagarara ubungu, ariko icyatuma bihagarara ntibisubire. Icya mbere ni ukugira umuturage ufite imyumvire iteye imbere, wize kandi ufite ubumenyi, akagezwaho iby'ibanze, akagezwaho ibikorwa remezo nk'ishuri n'imihanda, ku buryo n'amakuru amugeraho. Muri iki kinyejana aho dufite itumanaho na media sosiyo, aho kugira ngo nanone zikoreshwe neza, ziracyakoreshwa nazi, kandi zakabaye amahirwe y'abaturage kugira ngo bagire amakuru nyayo kandi barwanye ikibi. Kuko ikibi n'ubundi usanga ibyinshi byigishwa muco w'amahoro nabyo ni byinshi, ndetse hari n'amateka meza menshi yakagombye kuvuga ati byaba karorero cyangwa se example ku bandi, ku buryo barwanya ikibiyo kitangiye kuzamuka, ku buryo icyabaye ahangaha ntikizongere kuba n'ahandi, bibabera isomo. Ariko abantu baragenda bagahitamo amakuru. Ikibi kiba kigihari muri sosiyete, abaturage bagihitamo guhitamo ikibi, bagahitamo gukoresha imiyoboro aho kugira ngo bakwirakwize ibyiza, bagakwira kwita urwango. Izo factory ni nyinshi. Iya mbere ni abanyapolitike bamwe na bamwe bagikoresha abaturage mu nyungu zabo, ibiri kubera mu karere k'ibiyaga bigari. N'abaturage badafite imyumvire isesengura, ndetse bafite n'ubukene bukabije, ku buryo iby'ibanze batabigeraho. Ubwo rero iyo uburiye aho ngaho mu nzego zigisha, mu nzego zirwanya ubukene, ushake no mu miyoborere iri demokratike, ituma habaho za forum z'abaturage, aho abantu bahurira bakaganira bakungurana ibitekerezo, ku buryo ndetse na gahunda z'umutekano ziba zibareba, ku buryo udategereza umuturage wa mbere n'uwa kabiri wicwa kubera icyari cyo n'icyari cyo cyose kindi kitaba ngo umuturage kirebere. Reka mvuge ngo piramide tuyihindure, twishakire ngo abaturage turebe na za leta, dukomeza kubaka inzego zihamye zatuma umuturage ashobora kuba yavuga ikibi kiri kubera iruhande rwe ntikizongere ngo gifate intera yindi. Uko tuzamuka kugira ngo itazongera, rya jambo akoresha ati ntiyakabaye rizaba impamo, bisabye ko nanone ko habaho za reforme zikomeye cyane, ariko ntidutegereze ko habaho ingufu zituruka muri muryango mpuzamahanga Washington, ahubwo gushyiraho imiryango y'akarere ishobora kubishyira muri gahunda, hakabaho n'uburyo bwitabaza bwihuse, ari nabyo tugenda tubona mu miryango mpuzamahanga y'akarere, regional blocks nizo kumuntu ayivuga. Ariko ku buryo uburyo bwo gufata icyemezo bwihuta kurusha ko bwajya muri nasozi. Uko tugenda twegera rero tuva kuri ya leta tujya ku miryango ihuye aho ihuriye n'ibindi bihugu biri hafi mu karere, bigenda bitanga amahirwe y'uburyo bwo gufata icyemezo uburyo bwihuse. Icya mbere, icya kabiri, gushyiraho ingabo zishobora gutabara aho rukomeye byihuse, ndetse bitanasabye ubushobozi bwinshi nka bwa bundi dutegereza ngo bya bihugu by'ibihangange bibanze bitanga ubushobozi.
Aho ngaho reka duhite tuhafatire, reka Dr. Ndushabandi, reka aho ngaho duhite tuhafatira iby'ingabo. Yego, wanabisobanuye ko ari ibihugu bitanga ingabo n'amafaranga n'ibikoresho uko bibishatse iyo ingabo z'umuryango w'abibumbye zigiye. Ariko rero usibye kuza kujya hagati y'abantu, hari igika cya karindwi mu masezerano mbese mw'itegeko shingiro ry'umuryango w'abibumbye chapitre 7 ryo riteganya ko umuryango w'abibumbye mbese umuryango mpuzamahanga communauté internationale ishobora kugenda igakoresha ingufu igashyiraho amahoro ikagarura amahoro ahantu byananiranye, imposition de la paix. Aha ngaha hari aho byigeze biba ngo umuryango w'abibumbye uhaguruka uvuga uti ndagiye, aha ngaha birakomeye, dore ingabo, nimugende mucecekeshe abarimo bakora mabi hanyuma ayo mabahagarare.
Example cyangwa se ingero za imposition de la paix cyangwa se
yego nka hamwe
gukoresha imbaraga kugira ngo ukore peace enforcement. Ingero effectivement ni iki cyane kubera impamvu twavuze haruguru, ariko hari aho ugenda ubibona nk'ahantu hagiye habaho za casque bleu z'ibihugu, ariko hakabaho n'amasezerano hagati y'ibihugu bibiri bilateral. Ndetse ubu ngubu nkanabivuga nk'uburyo butatu, hari ingabo zijya mu gihugu bishingiye ku masezerano ziri hagati y'ibihugu bibiri.
Yego.
Ndetse aho ngaho habamo ubwinyagambo rwo kumvikana byihuse ko ahantu hana hari ubwicanyi tugende tubuhagarike dufatanyije n'abenegihugu aho ngaho. Ubwa kabiri ni ingabo z'umuryango wa Afrika, African Union. Ugasanga yenda aho ngaho naho ntabwo ingera ari nyinshi zituma ushobora kuimpoza ingapi. Multilateral yo rwose ya Nations Unies cyari ibibazo, niyo mpamvu tugenda duhura n'ibibazo. Ariko reka ntange n'ingero yenda abantu banamenye doctrine ukuntu ugenda evoluwa ya peace enforcement. Hari ibihugu mvuye muri, reka mvuge ko mvuye muri Centrafrica vuba aha, ushobora no kubibona kuri social media zanjye. Iyo mbona nko muri Repubulika Centrafrica ibintu biri kuhabera, ukabireba nk'ibiri muri Mozambique, numvise hari Abanyarwanda benshi ariko dukurikira banamenye n'amakuru y'ingabo
n'Abarundi nyine aho hose baba badukurikira, nibyo
bose bakurikira. Hari nk'ibyo niboneye ubwanjye aho ubona ingabo ziriyo muri cadre ya cooperation bilaterale na Repubulika Centrafrica,
amasezerano y'ubwite hagati y'ibihugu byombi bibiri,
ego bafite ubwinyagamburizo buhagije, ubwo ndi kuvuga marge de manoeuvre ngari kugira ngo bajye gutabara aho rwakomeye no kwirukana imitwe y'iterabwoba ndetse n'imitwe iri guteza ubwicanyi. Icya kabiri ni ukureba chapitre 7 nk'uko bivuga, kugira ngo icyo cyemezo kizafatwe kondisiyo zazo mu mategeko mpuzamahanga cyagiye kigorana cyane, kuko turavuga ngo ugiye gucunga umutekano ariko nanone ntabwo wemera ko haba ingabo yawe ipfa n'imwe.
Nta musirikare wawe ushaka kwapfa,
ntabwo ushaka ko umusirikare hapfira, ndetse kandi koko ntawukwiye gupfa, nibyo. Ariko iyo byoyongereyemo ko uriyo ariko ko umenye ko unahagarariye inyungu z'igihugu cyawe muri wa muryango mpuzamahanga, les règles du jeu de règle d'engagement kuri terrain wagerayo zigahita zihinduka.
Mbese ukuba ubutumwa uba wahaye aba basirikare n'uburyo babukora birahinduka
kuri terrain, yego bigahita bihinduka, règle d'engagement zigahinduka kubera inyungu za cya gihugu, ariko cyane cyane uko situation iri kuba monitored, uko situation ari kwinda bayikurikira uko bimeze, kuvuga ngo tuve kuri ya chapitre yatujyanye tujye kuri chapitre 7, ugasanga bitegereje ko umuryango w'abibumbye wazahura icyemezo kigafatwa, ubwo hakaba bibaye protar, ubwo nanone hano bikaba byaratinze, nanone ni bwa buryo gufata ibyemezo ku muryango mpuzamahanga biremereye no kutagira ingabo zazo, ahubwo tugashingira ku bushake bw'ingabo zaturutse mu gihugu runaka.
Aho ngaho ku by'u Rwanda nasomye igitabo cya General Dareri ngo yigeze gusaba uruhushya kugira ngo arase RTLM ingabo z'umuryango w'abibumbye zirase radio RTLM yari rutwitsi, baramwangira kubera ko bitari biri bamubwira ko ngo bitari biri mu nshingano ze. Ndumva ibyo bintu yarabyanditse mu magambo make, kuko biragoye ibyo abasirikare mpuzamahanga, ariko rero biruta ubusa. ntabwo ari nk'ukuntu Douglas Ndikubwa Douglas ndiho kubwayo nawe yanditse kuri Facebook ejwi rya America VOA radio yacu ati gushyira hari amasezerano barihuse buriya se koko barihuse.
Reka mvuge ingingo imwe kuri cyo waruvuze. Iyo bageze muri engagement kuri terre nanone kenshi ntabwo bihutira mu gukemura ikibazo fundamental cause profonde z'ikibazo. Kuvuga na force imposition cyangwa se na peace enforcement bigomba kujyana no gukora monitoring y'ibi y'ibyitera ibibazo. Icyo cyaretere mu waruvuze nicyo gitumye mbitekereza ku buryo hagataho habamo in approach holistic cyangwa se uburyo bugari bwo gukemura cya kibazo ujyanye n'imiterere
y'ikibazo cyo ku muziko.
Cyo ku muziko ko noneho katuvuge ibyo Douglas avuze kuvuga ngo barihuse muri kiriya gihe ntabwo wavuga ngo barihuse kuko intambara y'isi nta kindi habaye ubwicanyi bwinshi habaye intambara itandukanye ukuntu ibihugu by'Uburayi byubatse ukuntu aya masivilizasiyo yagiye arwana amadini ukuntu yagiye arwana ariko intambara y'isi cyari icyago gikomeye ku buryo gufata amasezerano nk'ayo ngayo kuvuga ati ntibizongere cyari igihe mwakabyara nicyo navuga.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'ikiganiro muri isanga umushyitsi Dr. Eric Nsanzubuhoro Ndushabandi n'umushakashatsi mu byo akora mu bya demokarasi akora ubushakashatsi mu myubakire mu mahugurwa y'abantu mbese mu magambo cyari ku icyo turi kuganiraho cyane cyane n'icyerekeranye no gukumira kurwanya no guhana icyaha cya genocide isi maze imyaka 75 yuzuye ivuze iti genocide ntizongere kubaho ukundi. Kuri telefone dufite umusaza ngeze ndore. Umusaza
amakuru
uraho neza?
Ndaho ndagumye kandi ndashima Imana ndakomeye.
Yebwira umutumirwa amazina yawe nyakuri nawe werereye.
Umutumirwa ndagushuhuje.
Muraho neza muzigeze.
Nitwa ngeze ndore Jean Bosco ndi mu Rwanda mu majyaruguru muri Bwisige.
Yego.
Bena mbe ndabashimira ariko bakabatuzi yuko genocide n'ubwicanyi butegurwa na leta rugashyirwa mu bikorwa na leta rugamije kurimbura ubwoko runaka cyangwa se agace runaka cyangwa se idini runaka. Nkibaza nko mfite ikibazo urabona yuko muri ibi bihugu bigari urabona ko hari abantu bakomeye bagifite urwango cyangwa se bagihembera urwango mu bantu ugasanga bamwe baratesha abandi agaciro kandi icyo ngicyo kiri mu bintu nabyo bishobora gutuma abandi banga abantu banga abandi. Ese murabona ibyo bintu bitakwisira kuko batubwira ngo nango tuzi uko bavuga ngo never again ngo nizongere kubaho ukundi. Ese murabona ko urebye n'urwango bamwe n'abakomeye muri ibi bihugu bigari bafite byinshi by'amacakubiri ese murabona bidashobora kwisubira?
Urakoze umusaza.
Yego.
Ngeze ndore Jean Bosco w'Ibwisige urakoze. Dr. Ndushabandi nuko.
Yego nuko. Arakoze bwana ndore avuze ibintu bibiri bikomeye avuze abantu bakomeye mu karere kandi bashigikiye imvugo z'urwango ese nta mpungenge ko byaba navuga ndetse ko nkurikije naho ari kuvugira n'ukuntu abivuze ushobora kuvuga ngo imvugo z'urwango ni nyinshi cyane ndetse zimaze no gutanga nange kuvuga umusaruro mubi kuko hari ibikorwa by'ubwicanyi ubona buganishwa muri ya mvugo y'urwango. Ubwo imvugo y'urwango hano nibitangiye gusesengura umuntu runaka kategori y'abantu runaka ndetse ukanabica yuko ushingiye y'ukuntu basa ukuntu bagaragara cyangwa n'ukuntu wabapanze mu mutwe wawe uko bagomba kuba basa nuko bakagombye kuba basa ugatangira ukabona igikorwa cya mbere cya kabiri cya gatatu cy'ubwicanyi umuntu yavuga ngo acte de genocide ziri kuba. izo acte de genocide cyangwa ibikorwa by'ubwicanyi bifite imiterere ya genocide, ikibigize imiterere ya genocide nuko haba hariho imvugo n'ingengabitekerezo yo kwita abantu ko bakwiye gupfa, ko batarabaho, origine yabo ntimenyekane, ntiyemerwe nako, ugasanga n'umukuru n'umuyobozi atangiye kubivuga. Ubu kiba gisigaye ni ukumobiliza abaturage benshi, kandi nicyo kiri kuba koko. Ibiri kubera mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, abantu bavuga ikinyarwanda bitwa Abatutsi, ugasanga nanone ya mvugo y'abo bantu bakomeye ari kuvuga atari n'imvugo nshya, ni imvugo ubona yatangiye igihe kirekire, yatangiye igihe cya za magrivi muri za 1980, muri za 1990. Za magrivi ndavuga aho abantu bitiriye igice kimwe ko ari abanyamahanga, ko abandi bakwiye kuba muri icyo gihugu, bikazamuka kugeza ku ngengabitekerezo ya genocide yambukaga iv'i Rwanda ikagera muri ako karere. Ugasanga noneho muri za kaminuza nigishamo aho ngaho muri Congo, kuri universite zo muri Est du Congo, aho mperuka kwigisha no kuyobora ibitabo by'abanyeshuri, ugasanga abo bakomeye ari kuvuga si abayobozi gusa, ahubwo n'abitwa aba opinion leaders, intellectuals, abo bita ngo ni aba intellectuals, turacyafite ibitabo bimwe tugisubiramo bivuga les origines des peuples, ugasanga biracyari muri interpretation hamitique bantu, biganisha ku mvugo za hate speeches cyangwa se imvugo z'urwango dusanzwe tubona muri social media. Noneho ugafata igice cya gatatu abantu bakomeye yavuze tugomba kuvuga, kandi bakagombye kuba bakina bakora uruhare rwabo, n'imiryango itegamiye kuri leta, ni za kiliziya, n'imiryango y'imyemerere. Ugasanga ibyemezo bafata cyangwa se uruhare bagira mu guhuza abantu benshi bitajyana n'imbaraga bashiraho mu kurwanya izo hate speeches. Birutse kuganira n'inzego za kiliziya gatulika, biragaragara ko hari ubushake bwo kureba aho ibi byose biva. Aho byakagombye kuba byubakiye rero ni heka ngo tubirwanye, tunabihagaritse. Ni imyumvire isesengura, n'uburezi bwubaka umuco w'amahoro, n'inzego kuzishyira hamwe bagakumira hakiri kare, n'umuryango mpuzamahanga wa Nations Unies. Ndabyibuka turi mu tsinda rya UN tureba icyakorwa mu karere, twari Kampala, twarahahuriye n'abavuye Congo, n'abavuye Uganda, n'abavuye Burundi, kugira ngo abantu barebe muri action plan icyakorwa kugira ngo ibyo byose bihagarare. Uruhare rw'abantu bakomeye umugani we ni uruhare rukomeye cyane, wanabashakira muri izo nzego zose ku buryo abantu bagira icyo bakora hakiri kare, ibintu bigahagarara. Ariko reka tunavuge ngo never again, ariko reka tunahagarike ibiri gukorerwa mu karere k'ibiyaga bigari, ubona bijyane n'ingengabitekerezo yabayeho muri ako karere, tugende tunakemura ibibazo by'imibanire hagati y'ibihugu. Murakoze.
Hagati aho ngaho ibyo uvuze byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imiryango mpuzamahanga iherutse kuvuga umusirikare wa leta wo muri Lieutenant ari mu ngabo z'igihugu, hanyuma abantu baramufata bamuhondagura amabuye, bamuteragura amabuye ngo ni umututsi arapfa. Imiryango itandukanye yarabyamaganye. Ingabo z'igihugu za Kongo nazo zaravuze ngo birababaje, barabyamagana nabo. Ariko nyine ntabwo twiye twumva ingamba imiryango itabogamiye kuri leta byibura cyangwa se leta ya Kongo ingamba yafashe kugira ngo ibyo bintu kuko bitazongera. Mu magambo makeya twanzura kuko ibyo abantu bakomeye nirwo ruhare rukomeye cyane rutuma amabi agera kuri urwo rwego. Dr. Eric Nsanzubuhoro Ndushabandi, uri umushakashatsi muri kaminuza yitwa Université Catholique de Louvain mu Bubiligi, wigisha muri kaminuza y'u Rwanda no mu zindi kaminuza zo mu karere, ndagushimiye cyane rwose umwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Ninge bashimiye bwana Thomas
kandi nakagaruka. Maze rero namwe nshuti banywanye b'Ijwi rya Amerika, mwese aho muva mukagera, ndabashimiye cyane. Twaganiraga ku myaka 75 ishize isi ivuze ngo never again, genocide ntizongere kubaho ukundi, kandi amasezerano yashyizeho ahamagarira buri wese kubigiramo uruhare. Murakarama.